aya madepo aya biri toni 500 ziriho iri itari
iyi mbuga mugereranyije bamaze gupakiraho nka toni zingana iki
amaze gupakiraho toni nk'ijana na 30
ukigera ku bibuga by'ubwanikiro bw'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama usanganirwa n'amasiteri imifuka minini y'uyu muceri atondekeranyije kuri izi mbuga ngari uwo nawo ni uwaharunzwe by'amabura kindi inyuma yaho inzu z'ubuhunikiro zuzuye biba ngombwa ko abahinzi baba bashyize aho ku mbuga ubundi zakoreshwaga mu kwanika gusa kuri aba bahinzi ibyo byakozwe mu kizere cy'uko abaguzi baboneka vuba nyamara kuri benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ameza abaye hafi atatu amaso yaraheze mu kirere
twatangiye gusara kuva mu kwezi kwa gatandatu mu matariki abanza igiciro batubwiye twarakeneye ariko ntabwo baza kutugurira umuceri tukibaza impamvu tukayibura
ahubwo mpagaze hari imifuko 15 umuntu yagereranya nka toni na 400 gutyo
niwo musaruro wari wabonye nta musaruro uragurisha
ntawe ndagurisha dore ngo uyu uri hano twari tumenyereye dusarura umuntu yamara kwanika akanura agashyiraho nyuma y'icyumweru kimwe bakaza bakatugurira ariko ubu siko byagenze n'abasaruye mu kwa gatandatu umuceri yabo iracyahari
ku bw'aba bahinzi b'umuceri ibura ry'abaguzi riragira ingaruka nyinshi ku isonga ubukene no kutabasha gukemura byinshi mu bibazo bibahanze
turakennye ubu ntawe ukirya umunyu turawusaba abavandimwe baturanye mbega dufite ikibazo ubu duhagaritse imitima dufite abanyeshuri ejobundi ni mu kwa cyenda bakaba barafunguye turashonje abana ntibazajya kwiga kubera kubura amafaranga guhinga ntituri guhinga kandi ubu twakabaye twararangije guhinga bamwe bari batangiye gukoropa
urumva rero nta kindi cyizere icyizere ni uyu muceri ukabona na revari y'umwana ukabona mitiweli wabona ko mitiweli ubu bamwe bari kubajyana ku murenge bakavuga ati sana mitiweli ntawe ndegereje ku muceri
bavuga kandi ko umuceri watangiye kwangirikira kuri izi mbuga z'ubwanikiro ndetse uba impungenge ni nyinshi mu gihe ibihe by'imvura birimo kwegereza bagasaba inzego z'ubutegetsi gukora iyo bwabaga zikabashakira abaguzi niba inganda zaha mu kibaya zitagishoboye kubagurira umusaruro
turasaba ko badukurira intuzi y'imyaka yacu hano gusimbura kwiguye kabisa nkano twaba twungutse cyangwa se bo babungutse
tumusaba ko batuvuganira nyamuneka bakadutabara nyine bakadutabara mbega natwe tukitabara
twabasabaga rero mutuvugire nyaboneka iyi miceri y'abahinzi iva ahangaha yo kwangirikira aho ngaho tuzi neza ko dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage byaba rero binababaje rwose bataturebereye tukaba tumeze nk'aho twibagiranye
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'abategetsi haba ku rwego rw'akarere ka Rusizi n'urwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ku ntandaro y'ibura ry'amasoko ku musaruro w'umuceri aha mu Bugarama n'icyaba kirimo kurikorwaho ariko ntibyadushobokeye inshuro zose twabahamagaye kuri telefone ngendanwa ntibitabaga n'ubutumwa bugufi twabohereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari batarabusubiza mu gihe baba bagize icyo batangaza twakigarukaho mu makuru yacu ataha gusa ubwo yarahizaga minisitiri w'intebe n'abagize inteko nshinga amategeko perezida Paul Kagame yagarutse kuri iki kibazo cy'ibura ry'isoko ry'umuceri aha mu Bugarama umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ibi biterwa n'uburangare bw'abayobozi yongeraho ko hari abagomba kubiryozwa
nagize nta gushakisha amakuru kuri interineti nza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi barinze umuceri bareza bari kugezaho uwo muceri amatoni n'amatoni arababurana kuko ntafite abayagura rero ubwo namaze kubibona ndabaza afite telefoni ndabasaba ngiye gusanga nsanga wari minisitiri wa agirikalica arabizi wari minisitiri wa komasi arabizi rukora gavumenti ngira ngo byari biri aho ntabizi arabizi byose biri hagati prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice ikindi gice kiri n'atakiri wa minisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa byashoboka bite ibintu byabaho bityo habamba kugira ibibazo
ikibazo cy'ibura ry'isoko ku musaruro w'umuceri aha mu Bugarama cyaherukaga mu mwaka w'2021 icyo gihe ba nyiri inganda ziwutunganya bavugaga ko batarimo kuwugura bitewe n'uko baguze mu bihembwe byabanje batabashije kuwubonera abaguzi ibyo bakavuga ko byatewe n'isoko ryawo ryishwe n'imiceri iva mu bihugu bituranye izihendutse cyane kurusha uwo bo batunganya iyo miceri mvamahanga yinjira mu gihugu izanwe n'ibigo ndetse n'abacuruzi ku giti cyabo imyinshi muri iva mu gihugu cya Tanzania ariko hari n'iva mu bihugu bya kure nka Pakistani na Tayilandi ikibaya cya Bugarama ni kimwe mu bifite ibishanga by'ubuso bugari buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 1,500 imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko hahera toni zisaga 270 buri gihembwe cy'ihinga ntibyadushobokeye kubona imibare nyirizina y'umusaruro waba umaze kugurwa n'inganda Icyakora ku buhunikiro bunyuranye twasuye, abahinzi bagaragazaga ko toni zimaze kugurwa ari nkeya cyane bagereranyije n'izo basigaranye, haba mu bubiko no hanze ku mbuga. Iki gishanga gihingwa n'abahinzi bava mu mirenge itanu igikikije ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura, Nyakabuye na Gitambi, yose yo mu karere ka Rusizi. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.